Abantu bensi bazibu nnyo bakulemesa obanga olina gy'ogenda bakusobera. Thank you.